Yesu ambatuye mu byaha, kuko yanyimenyesheje akampana mu mwijima. Nari ndi kure y'Imana nishimira iby'isi, ariko mpuye na Yesu rwose nsanga naribeshye.
Nagutsuka kabi yaseri gukabisha ibyari indamu yanjye biminuki igihombo. None ubu ingorane zose mfere ku mwami Yesu, ndamutakira nk'umwami Yesu ugenza uko ushaka.
Isegizi banira yonu mwana w'intama,
ingwizi banira yonu iene,
umugunzu w'indaro uzabana yonu inyana,
umwana muto ni uzabyahura.
Yesu chirema mono muri singe bona biteyujisho arukoni ganira chane na sholewe uwa musi mumbai banda yandereranye na wagenda munzira ndakubita na do niwashomewe kandi utabasha no kugenda
Tuzaruka, tuzaneserwa, ushize munsi amufasha twishime tuhigure n'imiko twahize tubabaye muramenye n'imibese imana ntibagirwa kandi ntizakwibagirwa mu gihe cyose ukiriho
Irunga kamisa kani maniza bafashe
Hallelujah
Uzagirunga kamisa kani maniza bafashe